Bi yo ka enum chenjim, enum chenjim.
Ose,
akwa njoy nan bi kone ba.
Ose,
oka ne ye chenje ba, oye ye
liye.
Oye liye
liye liye liye liye liye.
No, oye liye liye liye.
Yoko yin pia ya, wa hiya.
Wo kege pe kwazu ninu wa larula abagide mbọ menwere ife na gbata inezi anya ọfụma na ịga afụ na nna dị lilili agbọbịa lueta ti ezi ma ọnụrọ dị ụbụlu baịbụlụ chọba ịlụ chukwu mgbe akụkọ ga-aghọta na ụmụ bọịsị eli gị ya ụmụ bọịsị lie gị na bọịsị adịghị chenji pasịnsị sabụrụ pasịnsensị okpokpo anya na ọ bụrụ onye ịgwala anya ebe onye ejedebelu n'elu ụwa ka ọ madebelu ife onye mara anya n'elu ụwa ka ọ na-eme ọkalụ gị mma na agwa ọtụlụ gị kalịa n'ịdanyelu ndị mpi anya imegide wedanye n'aka ndị mpi anya mbọsi afọ gị ga-ama na ụgụlụ na-atụ oyi ife ị ga-eji wee malụ ndị mpi anya ọ bịakwute gị ọ na-etu gị odogwu oche na-azụ gị ọ bịawa gị azụ chalụ ndị mpịanya n'obi ife alelele ilie nri na ndị mpịanya ga-akọcha ibuli ọnụ na ndị mpịanya ga-akọcha ọ bụ ka ịgbabazielu ndị mpịanya ọsọ ka nnajụ mana ịma na o nwere onye anyị ga-agbala ọsọ n'ụwa onye lili na-eli gị ya na-adịnye chenji pasịnsịsị na ọ bụrụ pasịnsensị
adịnye chenji
na-adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
ụbọkọ anya na ọ bụrụ ọwa mmanya
adịnye chenji
na-adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
ọkalụ gị mma na agwa ọtụlụ gị
adịnye chenji
kalịa n'ịdanyelu ndị mpi anya
onye lili na-eli gị ya
ịkapasa hịa ịkapasa dị ya
adịnye chenji
ka nweta gị fa bịa waya azụ
onye lili na-eli gị ya
onye lili na-eli gị ya
onye lili na-eli gị
onye lili na-eli gị ya n'ife adịeme na nkịtị
adịnye chenji
fa adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
ndị mpi anya
adịnye chenji
ndị mpi anya adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
kwalie gị na feligo gị
adịnye chenji
ịgbaba ọsọ felie gị
onye lili na-eli gị ya
onye lili na-eli gị ya
adịnye chenji
adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
onye ọbụla ifeoma na sọnsọ
adịnye chenji
nyabụla ọkụkụ ụzọ na
onye lili na-eli gị ya
onye lili na-eli gị ya
adịnye chenji
na adịnye chenji
onye lili na-eli gị ya
ọ bụ ndị nyelu mmadụ nye m onye ga-enye m ka nje n'oji otu ka nje eke n'odogwu chichukwu m okafe odogwu ofu nwaka mmadụ ili n'oji otu akwụdola eze nwonye oji otu na-eke na mi ofu nwaka n'elu m ụlọọlọ gị chike okafọ nwanyọma n'ịlụsọ evidensị nwanyọma na onye nze na-ekeneghị ọma mma nwanyị akachukwu ga-adịle gị akwụdoleze onye nze na-ekeleghị ofu na ofu
ofu mmanụ ojoko
akwụdoleze odogwu jelu sautugwu chike
ofu mmanụ ojoko
ofu nwa ka mmadụ ili nwa onye iru ebe n'ebe
ofu mmanụ ojoko
ezi nna m ụlọ obi nna na onyinye chukwu
ofu mmanụ ojoko
telu onye nnọfịa n'igade nke onye metelu onye nnọfịa tupu okpotogbo mmasị ịda n'elu bụkwụsị m oke n'eyi chifta onye unigwe ọnwa n'ọzọ bụlụ oke ego onye nwere ego na sautodogwu ọnwa nwa onye ọzọ bụlụ onye echichi n'igadele m ọnwa niile ti onye ọzọ bụla na mpụ onye ọzọ bụlụ na-ekwusi gosi ịda n'ekene chidozi osita monti na south africa odogwu monti nwonye n'ime onye chichi n'igadele m nwoke malụ maka nwaanyị nwonye n'ime odike obele nwa jelu south africa butike ezi oyi isi da onye zene keneyi imana onye lili neligia montini imana denye chenji manta sida nne dozie sida na South Africa dike sida na Southu onye nuguku emwanu jofo botopo mwamu nigadi sida onye nuguku nigadi limu sida dogu onye zene keneyi Olumu sida kobiya
sida denuguku
onye nuguku
sida denuguku
onye nuguku bili
sida denuguku
yesi wanmi jofa
sida denuguku
ofonda kaludi nobura kibade sida nobu kidi ndulie gogi
sida denuguku
akachukwa digoni fina me
sida denuguku
wanmi jofa
sida denuguku
onye Obefinu kefi wonye ndewi ni gadi Ezigbo madadi ro feta feta jenu Obefinu kefi moko yene kenemi Chiserilu mweke Gidi bangidi bamna nofia Obotobo mwonye nofia ni gadi Gidi bamna nofia wonye zene kenei Wonye lili neli genenu When you're living, Eligia,
I didn't send you. When you're living, Eligia,
when you're living, Eligia,
I didn't send you.
Father, you're changing.
When you're living, Eligia,
when you're living, Eligia,
I didn't send you.
Dilad, you're changing.
When you're living, Eligia,
Zelundim Piana,
I didn't send you.
Father, you're changing.
When you're living, Eligia,
Obokanya, nobody ever. Now, dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear,
dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear,
dear, dear, dear, dear,
dear, dear,
dear, dear, dear,
Onye lili neligia
Golive, golive, golive
Adenye tendi
Golive, golive
Onye lili neligia
Onye lili neligia
Adenye tendi
Nadie nye tendi
Onye lili neligia
Onye lili neligeli
Adenye tendi
Onye lili
Onye lili neligia
Demian uche nisikala Isikala kanani modike Atlanta, Georgia, and America. Oh, but up on one is in a Kennedy. Kennedy Mula, Lankiru Kisikal. Humble woman, you want to need to saw. Yisikal, I can't work it. I will not be so good. I know so good. Look it, look it, and you want your new. Did I remember Nanimo? When you need more decay, when you send a Kennedy. Chief Donnie, Chukwa, Makima.
Power,
yeah. Ebele na chuku,
onyamu machuku,
onyamu. Mweke Onyeka System Enterprises Limited Onwana Nyobadike Onwa Kenelu Mulologi Ngozi Mweke Oyilidia Nanyoba Onwana Nyoba Onyezene Kene Onwana Nyoba
Thank you.